He inoa no, he iaki ka polio pele. He inoa no, he iaki ka polio pele.
Thank you.